Goddamn scale of G. Please do listen to the man. Princess Kiki.
Kiswahili tumezoea kukuchamba bala, anzisha noma tulete ngoma, kanga tavaa, angina ndaba, navaa kanga na raba, siyo shamba ni mahaba, bali ni mahaba, bali ni mahaba, bali ni mahaba. Kwani vipi kanga? Kwani vipi kanga? Kwani vipi kanga? Kwani vipi kanga? Kanga, kanga, kwani vipi kanga? Don't think up kanga. Don't think up kanga. Don't think up kanga. Kanga, 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 kanga.
Mama, unanichanganya na kanga. Kwani unatokea Tanga? Ama umepata mganga? Mama, unanichanganya na kanga. Kwani unatokea Tanga? Ama umepata mganga?
Nikupe siri, kanga na mwili. Kamata bamba ta. Uwe masikini ama tajiri. Kamata bamba ta. Dewe na ibongo, chick miss Kiki.
Kanga please.
Nivaa hivi hivi hao vipi kwani vipi?
Kanga please.
Kwani vipi kanga? Kwani vipi
kanga?
Kwani vipi
kanga? Kanga, kanga,
kwani vipi
kanga?
Don't think up
kanga.
Don't think up
kanga.
Don't think up
kanga. Kanga, 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 kanga.
Mama, unanichanganya na kanga. Kwani unatokea Tanga? Ama umepata mganga? Mama, unanichanganya na kanga. Kwani unatokea Tanga? Ama umepata mganga?
Hey, rest in peace Amina Bingo. Toto la kitanga, still nipo single, bado na kichanga. Ready for mingo, macho yapo kimanga. Masai, mburu ama toto la kichanga. Kanga ni kisanga, inaleta majanga. Ukitaka kudanga, wavalie kanga. Dembe, dembe, ka umetoka msanga. Dembe, dembe, gari nekatwa na panga. Kanga. Kanga. Kanga, kanga, kanga.
Kwani vipi
kanga?
Kwani vipi
kanga?
Kwani vipi
kanga?
Kwani vipi
kanga? Kanga, kanga.
Kwani vipi
kanga?
Don't think up
kanga.
Don't think up
kanga.
Don't think up
kanga. Kanga, 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 kanga.
Mama, unanichanganya na kanga. Kwani unatokea Tanga? Ama umepata mganga? Mama, unanichanganya na kanga. Kwani unatokea Tanga? Ama umepata mganga?